namalanga akabona sekhaya umuntwana ucinga kalibamba safani naqala kodwa ngiyamthanda nje ngimyele bamane bafika bambona.